It's the family. King on S 006. Lobali meweza, sote tunacheza miondoko imeshika. Warash wanacheza, my boys wanacheza. Ay, cheza, cheza. Lobali meweza, sote tunacheza miondoko imeshika. Warash wanacheza, my boys wanacheza. Ay, cheza, cheza, cheza. Tunde 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 joy chini. Tunde right, tunde left, tunde right, tunde left. Mmoja katikati sijui ni wanani. Wewe uko ndani, piga hatari. Sura sijali, sauti legezi. Mali mali safi, sio ya kamati. Nipe hiyo chance, siwezi nikatense. Pray tuta dance, ikiwind hiyo nyash. Magizani usimind, asilimia hamsini. Sia siamini, ukiwa masai. Chumelene ndani, kesi kesi sitaki. Cheza, cheza,
bazenga. Ikipoa inachapwa, teko na mama. Acheza ufala, hapa kungangana. Roba limeweza, sote tunacheza. Miondoke imeshika, mbogi inache. Tunacheza balo balo, vijana baro baro. Mistari kali kali na kupiga piganisha. Na kuchapa chapanisha.
Cheza, cheza.
Ikizima inaosho, ikipiga inavunjo. Ikishika inapigo, ikizama inapinyo.
Cheza, cheza.
Au!
Loba limeweza, sote tunacheza. Miondoko imeshika. Waresh wanacheza, my boys wanacheza. Ay, cheza, cheza. Loba limeweza, sote tunacheza. Miondoko imeshika. Waresh wanacheza, my boys wanacheza. Ay, cheza, cheza. King Ones
Bombshell.
Ayoma.